Ane bazanga Yesu yebale nnyo mwagala nnyo okubona yanjagala bankubira engalo ngoma ngoma mbabuulira ebinene yebale nnyo asaana kwagala amanyi omukwano yebale nnyo sajja yanzawula nalina zawadda yakubibwa emigu enemponyezebwa mukama yannyamba eyamponya ebyensi nanditidde wasinga teyannyamba yebale nnyo yandabirira ewange sijula kankubuulira ekyama bwe mwogera kumpulira nnyo essanyu naye sitaani yantama yantama nnyo sitaani yantama kankubuulira ensonga naye woofiira wano anaabeera akunyiye sitaani yantama okuzikiriza okubba n'okutya asaba saddaaka ez'ebisolo ssaako n'ez'abantu abaana bafe n'abasadde akusaaba te nnyo n'abakulu ebitundu eby'ekyama n'olulimi naakokojola ngaalina ettima ezengadde n'akisidenti sitaani yasomba n'atulugunya abangi wuliriza ekirala ajoganya ayina ekkubitisi terubala eyantama mwetegereza mulabye takkuta teeberezaamu enkoko n'olunda omusamize n'alya sitaani ng'alumya embuzi n'olunda omusamize n'alya esente ezokolawo n'azikusamu omusamize n'alya ne bagejja embuto kitawe n'okozimba lwaki tomudduka nze kyenno kinnumu abange kinnumu okujula okunzita lubale mwesonyiwe ne bw'olikola otya tagenda kukkuta ekirala yansobera katereranga kuba talina ntobo ejjukira n'ejjuuzi bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe mbuuza gwe omulala lwaki olinda okukuyisa obukunya ate ku mulembe kwaffe guno sitaani ajoze n'obugere n'awanika bamaama b'eggwanga abayisa bwereere ye nga tulabye ebinene kundi shasiriti n'emini abitudde byatunzi ye nga tulabye ensonyi waliwo abawala ab'emyusa abatwala mu nguudo ba ssebo ne beerenga olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma sitaani twala eri sirimu w'amaze abalungi bwatuusa embasajja n'atabula sitaani natabula wuliriza eno sitaani ng'aswaza okwata otyomwana eyava mu ntumbu ezo obusegu n'obwemu byebijjute buli wamu w'oyita n'abayimbi ba leero bayimba bya bukaba emmawulire bijjudde abantu batta bannaabwe sitaani yabakozesamu nange mudduke abavubuka ba leero ajozaabo n'okulata n'alata wulira bw'ajoga abaliisa omuddo ne babanga embuzi enjaga gy'owulira gye bakuwa etoolo ne bavaako waya awo n'abazadde n'obalaba obakeko obwana bwabwe budduka ekibabu wuliriza ensonga lokole wonjirira sitaani era alumwa jyoni omukyala gw'omuwasa abaana n'ozaala kajula okwetuga kwonoona ebintu by'abantu ensonga yabujjanza akasajja kantama kalowooza nkalina fyutya ne katamanya nti geye negeesunga sitaani twala eri twala eri nkolaaniza okubanga zaavunda sitaani twala eri twala eri enkolazo zonna zirimu embaliga okumanya sitaani yantamu bw'olaba namwenenya sigenda muddira nina katonda wange mwagala nnyo okubona yanjagala maleeta eryali mukyaya mwagala nnyo ndayidde maama ankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitaani kw'olaba yamuwangula era n'amufootola era ekisanisa waddeko ebbanka yasuka mukankana yesu n'amala atuuka sitaani tayimirira ng'amalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitaani tumukaabye ng'obukoko tugambye yesu ne muyita sitaani aterebuka era n'afootoka era nze gw'olaba sitaani si kya muti obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba su n'enjigoba mu linnya lya yesu abakyala n'abaami bw'okkiriza yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kamba buuliri okkiriza yesu kale tomeggebwa naawe gy'omusembeze ofune eddembe ng'eryaffe lyetwa yafuna kale teri ali munnemesa wagala nyo kubanga yatasa siya jana njagala nambudabuda okukira abanzala mwita lya dadi mwagala nyo okuba yanzawula mwita lya mwami mwagala nyo okuba tasangika mwita kimuli kyange mwagala nyo okuba kyange yangako namutuma mwawufu yeyawukana kubona bendaba namutuma mwesigwa abadde mwesigera tanga yangako obugagga bugabo namwakuwa bwabuwa esanyu neddembe endadda ziwonya kazibenga zakula zityawo wanga asobola okuganja kwonoonya nsanze mu yasula bannaganja dda balungi be nalindabye ngeri amufaanana bonna basukkulumye omukisa gwonoonya yesu yagugaba okutali nnaku ono omukulu gwe ŋŋamba yajja tube balamu balamu mbujjuvu nkakasa byenjogera namukungula omusajja mwawufu ebiwundu ebiniga maziga basangula n'essanyu n'alikuwa lokoka leero akusangula amaziga weejoge alokola onya akyusa abatemu ababbi n'abalogo bwenna gamba kutire nze yesu omulungi ow'amazima nawe lokoka leero yesu omusembeza akulwanira entalo kankomaawo kyembasaba bannamwogeddeko nze obudde mbuzibya I'm gonna go get some more.